degmada Buurxa Kabeh ee gobolka Baay ayaa waxa ka socda kulamo iyo hawlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka isla markaana bulshada loogu wacyigelinayo sidii lamaha ammaanka ay ugala shaqeyn lahaayeen nabadgelyada iyo horumarinta bulshada. Gudoomiyaha degmada Buurxa Kabe Ibraahim Maxamed Ibraahim oo dad shacaba kula hadlayay gudaha magaaladaasi ayaa dadka u sheegay in looga baahan yahay laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan arrimaha nabadda iyo horumarinta amniga isla markaana la xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha ammaanka si nabad waarta loo helo.
Amniga la shaqeynta magaaladan nabadgelya la kale. Antile hoos la shaqeyn dad kale ma baahan ma inaad geliye adin ajar iyo xasanada ka halaas maamada oo habadillah gamow oo shaqada ka dhiya soo baad badbaad ilaahay dartiisan badbaad ajar iyo xasanada ka halaas may la raayso magaaladan haafad kasta dadka degan may la ka fadee amniga anti booliska kala shaqey idinka daraawista kala shaqey waag hor la dhaafi anti un rusha jarti igeeg iska mid ma may ba fadahayna isbeddelka sameyn isbeddelka inay kala sameeyo ee wadanka dhisnaan nabadgelyada ka shaqeynaan dhismad kalaba ma baahan may nabadgelyo adin ajar iyo xasanada ka halaas maamada oo habadillah gamow oo shaqada ka dhiya soo baad badbaad ilaahay dartiisan badbaad ajar iyo xasanada ka halaas hoobaha sheegdan banaanka lan koorseeday odow laakiin hadii aad doomi dheegasana si kalan program sante may ko bi kuro may fadeeyaan ilaahay dartiis iska saarta programka adiga jira may la raayso magaaladan haafad kasta dadka degan may la ka fadee amniga anti booliska kala shaqey idinka daraawista kala shaqey madaxda haweertan maamulka haweertan taliyaha saldhigga haweertan taliyaha daraawishka haweertan taliyaha nabad sugidda haweertan taliyaha taraafikada haweertan nan kasta haweertan la siin ka fadee hobi iyo telefoon shoo hataa ka soo haytan nan ku saaxiibadin ee Oscartay haweertan la siin fade may basii farmaane siin ku ogna haafado dadsho nan kasta ee anti wal ha sheega telefoonka nan ki dhaa jarmale walaa arag dan ha sheega walaa amaan darro wada sheega amaanka adina ee dugsiga amaanka baasa iskoolka si nabadgelyo idaan ii fadaas hobaad amaanka dadni kala shaqeeytan may balasin ka baahanya walaay saad dunka balaawta anti laamaha amaanka la shaqeeytan walaay warbixin aan gudbidan
Buurxa Kabe marka mid ahayd meelahay ay sida baan u sameeyeen culadaha sokeeye ayaa haatan mid nabdoon oo si tartiib tartiib u soo kabanaysa waxaana bulshada degan loogu baaqay in laamaha amaanka ay si dhow la shaqeeyaan.